I'm go to speak ngizokhuluma ngizokuthetha sekunjalo futhi enkonzweni yokholopa lapho ngihlaba khona ngihlekise okube okwenzekayo ngiphinde futhi ngincome okuhle badleni lami Nzimande ngizwile ukuthi wenza izifundo zobufundisi kodwa engizibuza khona ukuthi uyoba umfundisi onjani ngoba awunantshebe namkhaba okungenyanyisa kakhulu ikuthi uthenge imoto enegama lama-Penty Horse uyoba umfundisi onjani ohamba nge-Ford Escort Penty Horse ntobazana ngizwile futhi kuthiwa wena ubusemangcwabeni ungcwatshwa le filidi wenza umhlolo mase kugqitshwa ithuna bathi ubulishaya ihalavu uze oluphinisa emoyeni ntobazana ngiyazi ukuthi ngumuntu othanda ukubukwa nokubonwa kodwa lento yenzayo iyangicasula iyangenyanyisa yayize disgusted kungekudala ma ungayiguqula imikhuba yakho I'm going to chase you out of my church sangweni khipha umuntu ekhaleni ngiqondane nawe ngqo I'm face yourself phambi kwakho deposit for you sangweni wena unamahloni uyidlile ingane kazondo wayidla yazi yahamba kancane kodwa le ngane yona ibikuthanda wena wayidla imali yayo uyiqedile imali yengane kazondo awunamahloni ya is never shyness uhlale ngengane yabantu ikuthanda Ntombazini ngiyakubuka ngani ngiyakubuka impela kodwa ke ngizoshotsha ukuthi ungicasulile ngesikhathi ngilele sibhedlela ngeviki ledlule ngiyohlinzwa igingila uyabona Ntombazile ngani yami ukuthi uyinesi akusho ukuthi unelungelo lokuthi mina ungibize ngegama labafazi lento oyenzile ngesikhathi mina ngilele sibhedlela uthi ma ukhuluma nodokotela ungibize ngopatience iyangicasula ngiyena upatience ngomabanga ngani yami angifuni ukwenyanyiswa ngisontshele utypes ngomabanga mina kheman bandla lami okunye ngizokusho okungiphethe kabuhluka indaba kamsholozi umsholozi ngiyazi futhi nani niyazi ukuthi uyingxenye uyilunga elihloniphekayo lala iholy gun kodwa kuthe mayivela lapha ko-TV 2 nako-TV 6 ecula iculo wathi letha umshini wami azangachaze ukuthi letha umshini wami engiwabolekwa umfundisi umabanga ngoba umshini wami bazalwane umsholozi kumele ucabange kabusha ndoda oke njalo amkick you out of my church yeah ya ndlela sompisi uyabona ndlela kunento yenzile ngeza ukuthi ngicasule inhliziyo ngicasule amaphafu isibindi kanye namathumbu ngesikhathi sigcwaba umpetuleni ndlela ngikubona uhleka ngazi ukuthi usineka usinekiswa yini kodwa nakhe ngifuna ukuthi ukwazi indlela uyabona ngeviki elizayo sobe sincwaba wena ngoba namhlanje ntambama kuzothi ma uphuma la enkonzweni ushayiswe isitimela ngo-10 to 6 kodwa uyoze ufele esibhedlela ngo-7:30 abaningi benu ngiyazi bazothi ngiyamsongela undlela ngimfisela i-bad luck kodwa akukhona ukumsongela abazalwane kudalwa ukuthi mina ngumuntu vele onesibholofido lesi sibholofido ngesengifikela izolo bese ngivele ngazi ukuthi undlela lona nimbono kokugcina namhlanje endleleni ngoba sizomthoshoza isitimela angidlali bazalwane I'm never jokes ntombazane yami nokulunga unomoya omuhle ngane yami engikufisayo ke nokulunga ukuthi inkosi isheshe ikuthathe lapha emhlabeni usheshe ufe ukuze ungangenwa umoya omubi lo ogcwelela ngaphandle holy oxygen bantu abami engizonazisa khona ukuthi nezigebengu ezazintshontshe umoya emotweni yami lena ishef robert amaphoyisa aseze azibamba nomoya ezaziwuntshontshile utholakele ziwufihle ehlathini elithize kwanongoma esinye salezi zigebengu ungcobo obekhonza khona la eholy gun ningamangali-ke bazalwane bami ngavele ngasho ukuthi abanye abenzela umkhuba abala enkonzweni yamfuthi bazobanjwa. Lami liyangiphoxa Westall ngithi kuwe thatha imali yebadla yazi bengehlonipha jobe kodwa umphoxile ngithi thatha imali yebadla othenga ibhodlela lotshwala bomthendeleko utshwala besidlo wena uthatha imali yesonto uyothenga amakesi ayishumi eblue one umbukakisa kabi isithole akusile isonto leyidakwa leli phuma la ebadleni lami khona manje. Don't waste my airtime. Ungathatha isikhathi sami. Phuma get to outside. Nangu yana umbathi ufalazi. Edla intshungamo wembathi. Khipha intshungamo. Leyo nto oyihlafunayo angiyifuni la ebandleni lami. Ungangicasula imbathi. Never make me feel disgusted. Ayidliwe intshungamo la ebandleni lami ke manje. From London. Nomngane wakho uma big window. Yekani ukubiza abantu bebandla lami ngamaphasenja. Akhona lenkini la kusebandleni lami. Nizongicasula ngoba lento ukuthi ngijwayele lenkini ukuthi umuntu nithi yiphasenja, ngisale ukuthi abantu amaphasenja. I'm killing. Khumalo. Uyabona wena Khumalo uyanya. Uyabona uyanyathela nje. Ungabheki nala uyathela khona. Kona manje uyathele indle yikho kunuka nje la isontweni angazi ukuthi kanti ibuko lezo yifakayo usuke uyifakelani mangabe singakubonisi kahle. Go to outside, phuma uyoshita thulo ngaphandle uzosihlanzisa. Angifuna amanyala, akhona esontweni likamjudi la, akhona esontweni likamandlovu. Wena ntombazane nangaphazama kwamhlongo uyabona ungicasulile. Uyabona ngesontweni elidlule uthe ngikona ngedlula ngakini ngakona ukoloba isithupi ucula amagugu. Kusho ukuthi uyivila phela abazalwane ivila uma liklina liyaliculwa iculo lomngcwabo ngoba lisuke lenza into elingayifuni. Liklina nje kodwa lifisa ukuthi libulale umuntu ngoba vele ukujabula akubibikho enhlizweni yevila malenza into ewumsebenzi bantwa bami into ekhombisa inkuthalo. Ngakho ke ntombazane kwamhlongo ngiyacela ngithi please very too much. Ngiyajuluka manje utshwala ebengiphuza isixa njalo ngiyajuluka i-stone ginger beer ebengisiphuza izolo. Phuma ke ntombazane yami uyolongisa izenzo zakho uqonde ngane yami ngoba ngifuna udoti la iHoly Gun akhona kwadoti box la. Bantwa bami uma ngingaphazami ngizosho ukuthi konke ebengifisa ukusho sengikushilo. Ngiphinda ngibonge kuwe Mambhele ngethasha ngiyithola kuwena ntombazane yami. Ngithi ngane yami indlela ongibusisa ngayo uma ngabe sesikhiya umnyango silokhuza sithasha. Ngiyasho ukuthi unokholo ngane yami. Bazalwane bami ngiyazi niyayibuza ukuthi inhlobo liyethasha kodwa kufuni nina lokho is none of over your business. Umfundisi unelungelo eligcweleyo lokwenza lokho okuhambisana nesikhulu. Ngibonge bantwa bami ngithi ke alikhule njalo ibandla lakwaNtshebe iHoly Gun Apostle Faith Mission Church. Sengikhulumile bantwa bami njabe nithe ngikhulume nithi ngithethe nithi nilalele.
Sengikhulumile ngane zami.